akukholula la na mama ekoli kunzima akukholula la na mama makuthembisa ukuthi nizokufakela imali yaphela nikwenyanga mama kodwa izinto zisabheda angitholi imali mama makuthembisa ukuthi nizokufakela imali yaphela nikwenyanga mama Hey, namanje izinto zisabheda angitholi imali mama Mama, I've been praying ngifuna impumelelo mama nama ngizenzi Amasanga wafuleki noma sengibizokhokho bamzinda zenzeki Ngicela ungibeke esiguqweni mama I'm always fighting for survival Nami ngifuna impilo engcono ekhaya isimo sibe ngcono Ezinye ingane ziyaphumelela Apha mina sengixabele noma stand Ayikho imali e-friend Sekuphela ngisho imali yonke ofesa Yebo angibambi inkunzi zolo Egoli kunzima akukholula la namama Egoli kunzima akukholula la namama Makuthembisa ukuthi nizokufakela imali Yaphela nikwenyanga mama Kodwa izinto zisabheda angitholi imali mama Makuthembisa ukuthi nizokufakela imali yaphela nikwenyanga mama Hey, namanje izinto zisabheda angitholi imali mama Hey, I believe ukuthi izinto zojika mama Hey, phela nalapho ungakhali khona qude kuyasa mama Mama, please don't cry. Everything gonna be alright. Ngithi thula ungakhali mama. Everything gonna be alright. Don't forget to pray, mama. The situation is all changed, mama. Izolo mama ngilale ngadlile. Ngakhuleka, I hope inkosi ngizwile. Egoli kunzima, akukholula la na mama. Akukholula la na mama Makuthembisa ukuthi nizokufakela imali yaphela nikwenyanga mama Kodwa izinto zisabheda angitholi imali mama Makuthembisa ukuthi nizokufakela imali yaphela nikwenyanga mama Hey namanje izinto zisabheda angitholi imali mama
Angizazi nakahleke lezinto zo-voicemail mina. Khanto njena sekungokwesithathu ngizama ukushayela kungakutholi ocingweni. Ngiwutholile umyalezo wakho. Sengithi ngiyazama-ke ngifuna ukukhuluma nawe, ayi angikutholi. Ngiyabona ukuthi umatasa nenza lezi zinto zethu. Hhayi mntanami ngiyasiqonda le simo obhekene naso. Izinto ezinjengalezi mpilweni zenzeka. Ungavumeli ukuthi siqede amandla, iyona ndlela uqina ngayo. Nami ngizoqhubeka ngibeke emthandazweni ungagivabi suka kude kakhulu ungakhohlwa ukungibonela kusasa bo nazi nengane eseyivukile esikoleni hhayi nomfana wakho akasakhulile ukhuluma ngawe njalo ungakhohlwa-ke ukufona kusasa khona uzokhuluma naye ngizoqhubeka ngibeke emthandazweni mfana wami